Uphenyo lwethu lwaka-ALTA lubheke indlela uhlelo lwezindlu zabafundi lwe-NSFAS oluselushintshe ngayo, lapho kuqaliswe khona imodel egxile okwethuleni iphotholi yezindawo zabo zokuhlala. Lezo zinguquko zashintsha kakhulu indlela izigidigidi zamarandi zezimali zomphakathi ezisetshenziswa ngayo ukutholela abafundi izindlu zokuhlala. Esikutholile ukuthi uhlelo manje luvulele abalamuli abaningi asebevuna ngokungalungile, okuhlanganisa izinkampani zePortal kanye nama-agent. Kodwa ukulawula nokugada kokusetshenziswa kwezimali okulethwe ilezi zinguquko kubonakala kubuthakathaka. Ngesikhathi sophenyo sithole amacala amaningi lapho izakhiwo zagunyazwa kodwa aziwamithi ama-standard abekiwe. Esibonelweni esisodwa esisitholile, indawo ebhalwe ohlelweni lwa-NSFAS njengehlala imibhede nabafundi angaba ngu-200 ibonakale kuyindlu ejwayelekile yomndeni omncane. Lolu phenyo lusitshela ukuthi izindlela zokuqapha zidinga ukuqiniswa ukuze siqiniseke ukuthi uxhaso lwezindlu zabafundi empeleni luhlinzekela ngezindlu eziphephile kubafundi zokuhlala.